yeah. It's a M with your say.
Chant from the beats.
We call them Bambi Digo Cola, this a dot com. Eno mbele ya kupambana, ngo tu ya na ha, she, yeah. We call them Bambi Digo Cola, this a dot com. Eno mbele ya kupambana, ngo tu ya na ha, she, yeah. This a dot com, go ina kuhiliba. Yade mili mujabula, kupambana, kutu ya na kuhiliba. For you to get money, got to work. Sente, 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 sente. Wakufuna ngo ina kutuyana. Eno mbela siya kutula. Ngo totula anto inokola. Ha, totele kama nyungu go ina kuyiriba. Eno kono mite ina kupuwa. Yeda makubo gafenga katupuwa. Neda, neda, frutuja kuwangula. Eno mbela siya lubelela. Nkule mbela ndawa tusembela. Disa dot com bad situation. Wekola Bambi Digo Cola, this a dot com. Eno mbele ya kupambana, ngo tu ya na ha, she, yeah. We call them Bambi Digo Cola, this a dot com. Eno mbele ya kupambana, ngo tu ya na ha, she, yeah. Get to work, go to work. For you to get him and you have to work. Get to work, go to work. For you to get him and you have to work. Kwevela mungu mejiliza ntingu okola. Pamba neno mbela siya kutia kukola. Ijo tute ila manye mungu kola. We kola. She, yeah, ha, ha. Tenye ba mulimu anti ugo mulima. Manyo lina plano lina vambu kukawo wavu. Gwe Bambi toli mwavu. Ah, ah, gwe disa dot komo te wajali chegulu. Tuliano munga tukaseka chemishana na chilo. It's enough to watch I love. Dio mano nyasete. Sente, hey, wamala kusuma impafulu notereka. Katutudi wakafazali luka kumikeke. Mbela siya kwa keke mujoze sekwe kanku wache. Fune sente mumateka wazuli yele tenda. It's time, no time to waste, hey. Ha, she yeah. It's a mujoze. Kuna mulembe kwa kuchiku wa kuyiriba. Ha, kuyiriba. Toga muka yafuri na kuyiriba. Sete zezi sango ya tode.
Atakola tawe nyiriza sente. Sendieno ntia kuzange.